waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Waxay u tahay qoyska al-sheekh subax ka mida subaxyada caadiga. Qoyskan ayaa degan magaalada Sydney. Labada gabdhood ee reerkan, Su'aaliya iyo Sumaya, ayaa ku dagaalamaya remote controlka TV-ga iyagoo middood ay darabto inay daawato Peppa Pig oo ah cartoon doofaara, halka gabadha kale ay doonayso inay ka daawato Zeki oo ah cartoon Muslim ah.
I like Peppa Pig because they roll around in muddy puddles and it's fun and it makes me laugh a lot. I like Zeki because it makes me teach other people how to learn Arabic and they have cool songs.
Su'aaliya ayaa tiri, waa jeclahay Peppa Pig sababtoo ah balli yar oo biyo dhooqa ku jiraan ayay ku galgashaan wayna iga qosliyaan markaas. Sumaya ayaa tiri, anigu Zeki ayaan jeclahay sababtoo ah waxaan ka bartaa sida dadka carabiga loo bari lahaa, heese fiicanna uu leeyahay.
Daddy and Mummy have bought a new house in the town of Baraka Hills.
Waa qaar ka mid ah codadka kaartuunkaas, wuxuuna leeyahay, hooyo iyo aabe waxay guri cusub ka gateen magaalada Baraka Hills. Aabaha labada gabdhood dhalay, Subi Al-Sheikh oo ah agaasimaha One for Kids Television, wuxuu ka shaqeynayaa kaartuun cusub oo ka duwan kuwa maalin kasta laga soo daayo telefishinada. Kaartuunkan ayaa lagu magacaabay Baraka Hills. Waxaa loo sameeyey in dadku internetka ay ka dalbadaan adduunka oo dhanna laga daawan karo. Inkastoo ay jireen dhaliilo loo soo jeediyey kaartuunka Peppa Pig oo ka baxa telefishinka ABC-da oo lagu sheegay eedahaasi inuusan caruurta u fiicnayn, saasoo ay tahay Mr. Al-Sheikh ayaa sheegay in kaartuunkiisu uu si ahaan u shabahi doono kaartuunada Peppa Pig oo ah taxane aad loo jecel yahay.
You know, I just want to tell everyone, we got nothing against pigs other than we do not eat them. Our Jewish brothers,
waxaan doonayaa inaan qof kasta u sheego inaanan ka soo horjeedin doofaarada oo aan ka ahayn inaanan cunin annagu hilibka doofaarka. Walaalaheenna Yuhuudda xataa ma ay cunaan, Masiixiyiin badan ayaan cunin hilibka doofaarka, dadka aan hilibka cunin xataa ma cunaan oo vegetarianka loo yaqaano. Sidoo kale, dadka baaritaanka ku sameeyey hilibka doofaarku ma ay cunaan, marka annaga oo keliya ma aha ee dad badan ayaan cunin hilibka doofaarka. Kaartuunka ayaa ku salaysan qoys iyo sida caruurtooda ay u barayaan sida ay waalidka ula dhaqmaan iyo sida weliba xayawaanaadka iyo saaxiibadooda iskuulka ay ula dhaqmi lahaayeen. Mid ka mid a kaartuunka waa Imaam, laakiin Mr. Al-Sheikh ayaa sheegay in kaartuunada ay ku jiraan xataa qaar aan muslimiin ahayn.
We don't want you to convert to Islam. We want you to look at our religion and understand what it is. If you want to become a Muslim or not, that's between you and your creator.
Ma doonayno inaan muslim ka dhigno dadka, ee waxaanu doonaynaa oo keliya inaad diintayada eegtaan oo aad fahantaan waxa ay tahay. Haddaad rabto inaad muslinto iyo haddii kale, waa arrin adiga iyo Ilaahay ku abuuray inii taalla. Marka taxanahan, waxaan ka doonaynaa waa inaanu wax aad ka fahantaan waxa aan nahay. Ilaa iyo hadda 15 qaybood oo taxanahan kaartuunka ayaa la qoray. Shirkadda samaynaysa ayaa bilowday website ay lacago ugu aruurinayso si loo sameeyo labadii qaybood ee u horreysay, waxayna hadda ku dhow yihiin inay helaan lacagaha ay u baahan yihiin si ay u bilaabaan shaqada. Madaxa golaha imaamada qaran ee Australia, Sheikh Shari Al-Sulaiman, ayaa taageersan kaartuunkan cusub oo internetka loo samaynayo.
If we need to support the brothers who are behind this organization, behind this initiative, One for Kids TV, to make sure that they continue producing a lot more cartoons, continue producing a lot.
Waa inaan taageerno walaalaha iyaga ka dambeeya hawshan oo fikraddan wata One for Kids TV si loo hubiyo inay soo saaraan kaartuuno badan oo ay sidoo kale soo saaraan waxyaalo badan oo caruurtu daawadaan, oo caruurta markaasi lagu baro qayimka Islaamka sidoo kalena lagu baro diinta Islaamka. Shaqada Baraka Hills ayaa la filayaa inay bilaabato bilowga sanadka soo socda.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S Radio app. booqo sbs.com.au/somali.